Mungu ametenda katikati yetu, si kweli eh? Haleluya. Nikukumbusha tu kwamba ninataka mwisho leo, si ndio jamani? Tunamalizia. Sasa unatakiwa utulie. Utulie kwenye uwepo wa Mungu ili mtumishi wa Mungu mchungaji Tony anapomalizia leo, basi kama umekuja ni mara ya kwanza usiondoke tupu. Uondoke ukiwa una kitu ambacho angalau basi umeambulia. Sawa sawa. Haleluya. Fanya kumleta mtumishi wa Mungu mnenaji wa leo, inawezekana wenzangu wakawa na ushuhuda kidogo ya mambo mbalimbali ambayo Mungu amesema na wao. Labda nianze na David.
Maybe if some of us have some testimony about what God has spoken to us,
David,
we can start with David. If
God, about what God, your testimony.
Yeah, whatever.
About what speak. God's.
Yeah.
Tunaanza na babu yetu, tumshangilie Bwana Yesu. Hallelujah.
Amen. Excited to be here this morning.
Nafurahi kuwepo hapa asubuhi ya leo.
This last group when they were out here dancing.
Ni kundi la kwanza ambalo nimeliona tangu nimekuwepo hapa.
I saw Jesus walk up and start dancing.
Lakini katika maono jana wakati tunacheza nimeona kitu cha ajabu. Nimeona kama Mungu yuko pamoja na sisi akicheza.
And he continued to dance around and touched everybody
na,
in here.
Niliona kama Mungu anagusa kila mtu akihudumiwa na nguvu za Roho Mtakatifu.
He didn't miss anybody. You knew people in the back row and
hata wale kule wako mbali, bado nguvu za Mungu zinagusa, zinawahudumia.
And the Holy Spirit said to me this morning.
Roho Mtakatifu amesema nami asubuhi ya leo.
His fire will come down on every individual here.
Kwa Mungu atashuka na kuhudumia kila mmoja katikati yetu.
And there are all kinds of ministering angels here touching everybody.
Kuna huduma za aina mbalimbali ambazo malaika anazifanya katika viwanja hivi.
There's more angels than people.
Na ni ajabu, Mungu anafanya mambo ya ajabu kwa watu wake.
Oh Lord, we just thank you for this mighty day and what you're giving us.
Na tunampa Mungu shukrani sote kwa mambo anayotenda kwa ajili yetu siku ya leo.
And how much you love us.
Na tuna ni ajabu ni kwa namna gani Mungu anatupenda.
And for some of us, we don't feel that love.
Na wengine miongoni mwetu ni kama hawaoni huo upendo.
We're going to be touched in such a way that there's no way we won't know how much the power.
Na ni vizuri tukaona vile Mungu anavyotushika katika mioyo yetu, kwa sababu Mungu ametuweka kwenye mioyo yake pia.
Thank you. I love you.
Asante, ninawapenda wote. Amen.
Yes, another one. Yeah.
Mungu alisema nami.
And the reason for me to come.
Kwa sababu kubwa ya mimi kuwepo hapa.
Was to just be a carrier of his love.
Ni kwa sababu ya kubeba upendo wake.
He always equips us when he calls us.
Mara nyingi anatuwezesha na kututia nguvu pale anapotuita.
And he has filled me so full of love for all.
Na mimi nasikia kama amenitia nguvu sana kwa sababu yenu.
And especially for my Rafiki.
Kwa sababu pia hasa kwa ajili ya rafiki zangu hawa hapa.
I'm so blessed by these children.
Nimebarikiwa sana, nimepata marafiki wazuri watoto katika eneo hili.
They were a little bit reluctant at first.
wakati mwingine wanaonekana kama ni wasumbufu.
But one by one,
mmoja baada mwingine,
we went from a handshake,
tulianza kushikana mikono,
to a hug,
na tulianza kukumbatiana,
and now they greet me like this,
na wengine walifanya hivi kabisa kunikumbatia.
I love you,
na wapenda sana watoto, Mungu awabariki,
and all of you as well,
na wote mkutano mzima, Mungu awabariki.
Na
ninashukuru, nimeona upendo wa ajabu katikati yenu.
We come to bless, but we receive more blessing than you can imagine.
Tulikuja kuwabariki, lakini mmetubariki nyie sana sana.
Asante sana.
Ni ajabu sana, ni nzuri kuwepo hapa.
Glory to God.
Jina la Bwana libarikiwe.
I hope that you're learning more of who you are.
Ninatumaini mmejifunza na kugundua ninyi ni nani katika ufalme wa Mungu.
You are so beautiful.
Ni vizuri mkajua ninyi ni watu wazuri wa ajabu sana.
Each one of you.
Kila mmoja wenu.
It almost takes my breath away.
Yani haijalishi vile unavyofikiri.
Yeah, I hope you understand. You're so creative.
Ni vizuri mkajua kwamba ninyi ni watu wabunifu sana.
Look around you. Look at what you care.
Hebu jaribu kujitazama vile ulivyovaa. Mnajitazama vile mlivyovaa?
Look at all that you've done. With the trees, with the stage, with everything.
Hebu angalieni kila kitu mlichotengeneza hapa, vile mlivyotengeneza jukwaa, mlivyovaa.
Yes, use all of it for the glory of God.
Ninyi mpo kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Najua Mungu anatupa nafasi.
Every day.
Kila siku.
You know, it talks about things in the word.
Na tunapozungumza mambo katika ulimwengu huu.
That we can buy.
Ndipo tunaweza tukanunua.
But they're free.
Lakini tunapata upendo wa Mungu bure.
So buy every single opportunity.
Kwa hiyo jitahidi kuchukua kila kitu kilichoko hapa.
Yeah, take it for your own.
Hebu jitahidi kuchukua kiwe cha kwako.
Just like when Tony was holding up that
kama wakati ule Tony jana alipokuwa ameshika ile hela, si mnakumbuka?
Just take it.
Wewe usikae tu mnyosha mikono, nenda uchukue. Ni kwa sababu vile vimekuja kwa ajili yako.
Hallelujah.
Bila shaka mtumishi wa Mungu wezekiali na ushuhuda kidogo.